when I was in you.
Basi wacha papara, nikikupa utalala. Hapa ni pa biashara, hapa kuja nikera.
Come on.